japano. Muma mwe wane laza na panga kingdom ya japamo. Vifote upelela then I did it paka pano. Sende isafuka wa japalo. Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya shamfumu.
Kulamba na leli la pena kwa tiyamfu japano. Muma mwe wane laza na panga kingdom ya japamo. Vifote upelela then I did it paka pano. Sende isafuka wa japalo. Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya shamfumu. Time strong.
Kirio 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 kirio.
I'm living the blueprint.
Daydreamer.
Changing the methods, revealing the true hits.
Gamekeeper.
Bandeta la beef, never pavage.
Tenglima.
Bandeta la heavyweight, but I carry him.
Benzema.
Stamina, stamina. Ya fula mono for nothing. Stamina, stamina. Jeba ya mono for nothing. It's dangerous the way I'm coming up. Leno for nje chita shaman up. My record label mo coming up. Nina oba fire go sign up. Swebo yaga beba, swebo yaga beba. Kuyo wa mtu jaga inti mwana tuaga lega. Moyo guga ujisa, swebo guga tutonka. Kagwe ina gulega, kasalo yalo ga iloga. They never be strong, break the bones, drop the bones. Murder the queens, murder the kings, get out the thrones. Get out these rhymes, put them in a song. Then I change my neck to 7-6 tones.
Vilamba na leli la peni na kwete ya visha pano. Muma mwe wane laza na panga kingdom ya japamo. Vifote upelela then I did it paka pano. Sende isafuka wa japalo. Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya shamfumu.
Vilamba na leli la peni na kwete ya visha pano. Muma mwe wane laza na panga kingdom ya japamo. Tota upelela the night, didi dipaka pano. Sende isafuka wa shabalo. Kwa isa fumu ya shavumu, kwa isa fumu ya shavumu. Time strong.
Kirio kirio, kirio kirio. Kirio kirio, kirio kirio. Kirio kirio, kirio kirio.
You. Since I came in a game in a little a game, pen game, nyanjan shaken. Bonse ba lali la mboshe mo lili kwa gashini popus. Baddest person, damvunukin. Male four squads, male can send from heaven. Monday to Friday, making music 24/7. Kingdom yen is taken. Shabo po shaken, shabo po second, shabo for second. Niba niba question, imo for too late, stand and share lesson. Shabo mistaken, ina makulaba, nina wa the hardest version. Kolo kofi, olomu pambe, shkwe tenka lang. Shabo nzo ten, shetenge. Pagwe bati tute mechimuti. Before we cut, we sharpen. We have to go through pain. Before we get, we have your pain. Pagwe bati tute mechimuti. Before we cut, we sharpen. We have to go through pain. Before we get, we have your pain. Respect the boy, boy, I'm gifted. The ones about them, but I got in a kalimochi. Bev the boy, in the festival, and in the best of all. We invest the time, we invest the blood. For the first time, we invest the soul. Spirit, yandi mugati na fili extra soul. Filamba na leli la peni na kwete ya visha pano.
Muma we mwalenda sana panga kingdom ya shapamo.
Vifote upelela then I did it paka pano.
Sende isafuka wa shabalo.
Kwa isi mfumu ya shamfumu, kwa isi mfumu ya shamfumu.
Filamba na leli la peni na kwete ya visha pano.
Muma mwe wane laza na panga kingdom ya shapamo.
They thought I upelela then I did it paka pano. Sende isafuka wa shabalo.
Kwa isi mfumu ya shamfumu,
kwa isi mfumu ya shamfumu. Time strong.
Kirio kirio, kirio kirio. Kirio kirio, kirio kirio. Kirio kirio, kirio kirio.
Sounds like magic.